abami abakulembera ebitundu ebitali bimu ku lwa gavumenti ya Ssaabasajja Ggombolola y'e Butuntumula mu Myuka Nsege mu ssaza ly'e Bulemeezi bagamba nti bennyamivu olw'omuwendo gw'abaana abasobezebwako ne bafuna embuto nga tebannaba kwetuuka kati ne balabula bannabulemeezi okukomya omuze guno bunnambiro. Babadde bakulembeddwa mu mwami wa Ssaabasajja atwala omuluka gw'ekika gw'e Kakinzi mu Ggombolola y'e Butuntumula mu Myuka Nsege Ssewaswa Kalibbala okutuuka okwennyamira kiddiridde abaana 12 mu kitundu kino okufuna embuto nga tebannaba kwetuuka.
Omwami wa Ssaabasajja Kabaka Ssewaswa Kalibbala okwogera bino asinzidde ku kyalo Nnaalongo mu Ggombolola ya Butuntumula mu Myuka gy'asinkanidde abantu ba Ssaabasajja Kabaka okubabuulira ebifo embuga wabula alaze obwennyamivu olw'abasajja bakaggwa ensonyi abakutuuse n'okukkira abaana baabwe ne babafunisa embuto nga tebanneetuuka.
Omuluka gwe Bwaziba gwasiŋŋanibwamu abaana bali 12 naye nga balina keesi ezaawukana naye nga zonna ziringa zitya za mulundi gumu. Abamu baasiŋŋanibwa nga bakitaabwe ezo zabazaddemu abaana, abamu bakojja baabwe, abamu bannyinaabwe, abamu balamu baabwe. Abazadde mbagamba ki, mulekerawo okuddira abaana obatwale kigende ewa Buganda kisobolera ekyo kya bulabe kubanga omusajja ayo olutuuka agamba onandiira emmere yange kikyategeeza ekivaamu ng'akola ki ng'amuzaalamu abaana ekya kati kinaakola ki kwetuuka bannange ekintu ekyo si kirungi. Bataata muleme okulumba abaana bammwe mufuuse ebinyonyoma ebisolo ebitalina muko ekyo nakyo nsaba mukikole ki kikome.
Ono asinzidde wano n'anenya abazadde abakyala olw'okulemererwa okuwuliriza abaana baabwe babagamba nga kati abasabye basenga nnyo babiwulirize era n'abakalaatira n'abo abalina emirimu babeere bawulize eri babbaabwe okulaba ng'amaka gasobola okuyimirirawo obulungi.
Bamaama mwesuulirayo ebyogwanagamba baatyo bansobola okutuukirira bamaama ne babagamba taata oba mulamu wange akola bwati ne bwati naye abazadde abakyala mwagaana okufaayo okuwuliriza abaana mubafuule bakwano bammwe mubawulirize bye bakola ki bye boogera tegeza tujja kujjamu abaana abati abalungi naye nammwe abakyala mwirongo mubeere bawulize temutwala omulimu gw'obufunye mukutwala ekyokulwana mu maka gammwe kubanga bwayiga omusajja omusuule ki bannange ensi weetuuse si nnyangu bye mulaba ebiri mu kulongoosa amatawuni temulowooza nti mutebisobola kola ki kujja.
Lwa Sseddume Lubogola Simba, nze Lwanga Musa, wano mu disitulikiti y'e Lubu.